Abamu kubanna byanjigiriza bali mukutya nti ensoma y'abayizi ba secondary mpya eya lower secondary new curriculum yakulwawo okutumbuka mu masomero agasinga obungi okutuusa nga gavumenti etaddewo enkola ezigendereddwamu okuyambako amasomero okufuna ebyetaagisa ebimala mu kuteekateeka n'okuteekesa obulungi mu nkola ensomesa eno. Kiddiridde ebyava mu biwuzi bya siniya eyookuna bye baakola omwaka ogwedde okufuluma nga biraga nti amasomero agamu gakyalemereddwa okussa ebyetaagisa ebimala mu nkola basobole okuteeka kisa mu nkola enteekateeka eno eya new curriculum. Alipoota yalaga nti amasomero agamu tegalina bifo abayizi basobola okusomera amasomo ga obwolekezi te practicals naddala laboratories ate amalala tegalina bikozesebwa mu kusomesa amasomo aga kompyuta ekiviirako n'amasomero agamu okulwawo okusindika obubonero bw'abayizi obuva mu projects ze bakolera mu masomero. Kirabira Asad akulira ekibiina ekigatta abatandisi b'amasomero ekya National Private Education Institutions Association era omutandisi w'essomero lya Kiyara City High School e Bulaga ategeezezza nti gavumenti yakola kweteekateeka kumala bwe yali eyanjula ensengeka ey'ensoma empya.
Tutunuulira ensoma eno n'ebyo ebimu ku ebyo ebisomoozezza okunoonyereza okwo kulabika nga nakwo abayizi abasinga obungi kubasomoozezza nnyo ebyuma bikalimagezi intaneti. Kakati n'osanga nti amasomero agamu tegeeteeseteese mu nkola eyo kati n'osanga nti okunoonyereza okwo kutono ate nga n'ebitabo bye twogerako kati ebyasooka okuweebwa amasomero nabyo byennyini birabika nga ebisinga obungi byonoonese ate nga n'ebitabo nabyo bya bbeeyi okusobola okubeera nti amasomero gabyetuusaako okuva gavumenti lwe yakkiriza nti evudde mu nteekateeka ey'okuwa amasomero g'obwannannyini ebitabo nga bwe yali okoze mu kusooka.
Kirabira agamye nti gavumenti erina okuteerawo ab'amasomero ssente ze basobola okwewola nga tekuli magoba basobole okugula ebintu bikozesebwa mu nsomesa eno empya. Ye Immaculate Nampijja omukulu w'essomero lya Kabaka erya Lubiri High School Main Campus agamye nti gavumenti erina okubunyisa ebyetaagisa mu masomero awatali kusosola.
Mu masomo ageetaaga aga sciences nanga gonna ageetaaga intaneti twandibadde tusaba nnyo gavumenti eyambe egezeeko okubunya okusookera ddala intaneti mu bitundu byonna eby'eggwanga kubanga si buli omu nti abirina bwogeraageranya. Ffe twesanga nga olaba tuba ne intaneti naye era okukuŋŋaanya ebyetaagisa tubisindike nakyo kitwala obudde bunene ne gubwa mulimu nga gw'amaanyi. Awo nno tukubiza gavumenti egezeeko nnyo okwongera okutumbula ICT mu bitundu byonna eby'eggwanga abantu n'abasomesa okutwaliza bamubanguyizibwe okukola emirimu gye bateekeddwa okukola ate n'okuwaayo obubonero mu budde. Gavumenti eyongere bwongezi kutuwa mwagaanya abaana bongere okukwera kalicha mweyongere okubeera hands on.
Yes, Senyonjo Godfrey, omutandisi w'essomero lya Mount St. Mary's High School Kamengo, asabye gavumenti okukendeeza ku bbeeyi y'ebintu ebyetaagisa mu masomero.
Yeetaaga okusapootinga amasomero gano mu nkola eya ICT. Osanga amasomero agasinga naddala agali mu misoso gy'ebyalo eyo nga tebalina internet, tebalina computers, ate nga bino ebintu byafuuka bya technology. Nolwekyo singa gavumenti eyambako neba nga at least tusobola okwenyigira ku miwendo gya intaneti netuba nga tusobola okuwa amasomero gano computers ekintu kino kisoboka okugonjolwa ate n'okwongera okubangula abasomesa n'abaddukanya amasomero kiki ekiteekeddwa okukolebwa okulaba ng'obutambula bulungi.